sinze kubona mubulunji obalebesa bona mubulunji kale basukulumye ino wetiba misinde basajja bakunumba sasite omuwala muwangude nzomu dalingwetise mukama si kyabanja omwana w'abandi wabula mulungi buli kyenekombanga kubalungi nkifunye kwono kale mulungi mata si kyabanja kuba byonna mbifunye mukwe
si kyabanja
kasitoba nange everything is abakwerijjako muno bakuvuganya mbasese abange onaabasinzeko bonna mu bulungi minywanyi abalebesa bonna mu bulungi kale
osukulumye
ddala oli muwala mulungi bannange buli gw'oyitako yeewunya olabika watondebwa mu matulutulu omutonzi nga tannakowa yakuwa kabina bannange otiribiza bw'oti n'endoba olwo ne ntunulira abalala nga balinga abatafuna yadde aa si kyabanja nze omwana w'abandi yakula bulungi buli kyenegombanga kubalungi nkifunye kwono kale mulungi mata si kyabanja kuba byonna mbifunye mukwe
si kyabanja
kasitoba nange everything is
alright
abakwerijjako muno bakuvuganya mbasese abange onaabasinzeko bonna mu bulungi minywanyi abalebesa bonna mu bulungi kale
osukulumye
laba yatuka mulavu nakuwa ekises zekimanyi nakozeeyo kalavu momenta nempimapima omukwano gwange naawe nengerageranya ku mirala mingi nenkizula ng'ogwaffe mwawufu guno ogwaffe si kyabanja kuba byonna mbifunye mukwe
si kyabanja
kasitoba nange everything is
alright
abakwerijjako muno bakuvuganya mbasese abange onaabasinzeko bonna mu bulungi minywanyi abalebesa bonna mu bulungi osukulumye mwana gw'oyitiridde
you're
beautiful like a peacock oswiri obakubisa ndabika yefu gwe nasabanga gwe nalotanga nga gwe nanonyanga
nze si kyabanja